Hello babes.
Habibi bro.
Kuna kitu fulani hapa amazing yani.
Aha.
Hebu fika studio tuone venye kunaenda.
Ah, fresh fresh vinakamilwa. Hata by the way tuko na MC Fabian. Cha tunakam.
Augusto on the beat.
Yeah, yeah. The favorite cipher. Talk a piece of music.
Let's go.
Rap sangu zinyanyeza ziko pain on my lane. Nite bini simo simo chindi yule boy amyadi beat. Koko put na puliza misari kakando. Na picha nao mazeka wa songi kando. Washani jata mazemi sio bando. Ishafunga mazee kama chips za dando. Ama rapa koni Rwanda venya BF2B gaji. Mini mkali hata mafasa wa K-Town washani kubali. Kama beat nishapita kwanza mbali. Na kwanga mnoti jubom ni mwachia male. Na kula nyuki daily na spirit vitu wa sali. Niko VR kameto kwa e-game ni bato. Siko ready ku step out.
Mwise chokora, wakafanya vibaya mikuna ribia. I should press on day by day. Lafu za kuanga hero in the future day.
To be clean you should shower daily. Ili wale wako juwa wasemi hey. You should know how to make lemonade when things get bitter like ooh, ooh. To be clean you should shower daily. Ili wale wako juwa wasemi hey. You should know how to make lemonade when things get bitter like ooh, ooh. Mwise chokora, mwise chokora.
Wakafanya vibaya miku na ribia.
Mwise chokora, mwise chokora.
Wakasema vibaya juu yangu.
Mwise chokora, mwise chokora.
Bado mina kumbia ninaendelea.
Mwise chokora, mwise chokora.
Check, mini naweza. Biashara, faida asara. Sina la kuamba ila yote msafara. Piga sala, omba sana. Wakisema hallelujah nisema osana. Wengine wanasema siwezi kasana. Bro, nakwambia ninakazana. Nitakazana, uliza ata jokali atakwambia. Sub sana. MC Fabian.
Back to business.
Mwise chokora, mwise chokora.
Wakafanya vibaya miku na ribia.
Mwise chokora, mwise chokora.
Wakasema vibaya juu yangu.
Mwise chokora, mwise chokora.
Bado mina kumbia ninaendelea.
Mwise chokora, mwise chokora.
Check, mi ninaweza.
Bugi manesi inga. Wewe, kujasa. Yani, hili kitu flani amazing, yeah. Yani, shapata. Mtuwezi.